doing this for you, you ain't you. I hear some of you saying I've been so confused, but I'ma keep doing what I got to do. I didn't mind whatever they said they knew. I couldn't find anything of great amuse. Tazidi kuwa koroga tu kama mchuzi, na wachapa kama radi nimejana ujuzi. Wengi wao wajaribu kuletea upuzi, na wawasha washa hao wache tu my music. Me I deal with them proper, nobody happy supper. Me I need top shutter, ma dinari paka.
Nasaka mali ili nile, nile. Nakuomba Mungu nibarikie, iye. Mina deal, 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 tunado. Mina deal, 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 tunado. Mina deal, 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 tunado. Mina deal, tunado.
Life ina kimbia kamota, walai ni kanaota, saini na kadota, bado ananyonya, kisha kukaukota. Jina nimemuita ni India Adhiambo, size taki diambo, sinanga mambo. Nimepunguza vela, nimewacha kutindi, na siaga moma indi, fanyi kwa muindi, na skip tu vipindi. Glory to God, shaito wa shindi, squeezy siendi hata out my weekendi. Biza ufala, squeezy spendi, kasi dojo, full stop ending.
Nataka mali ili nile, nile. Nakuomba Mungu nibarikie, iye. Mina deal, 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 tunado. Mina deal, 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 tunado. Mina deal, 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 tunado. Mina deal, mina deal, tunado.
Mina taka mali jo, pesa na magari bro. Vitu kali kama vazi jo, yo watoi wakigrowa ishi safi bro. Nikipanda gari ni Diani bebe, nikipanda meli Zanzibari bebe, nikipanda ndege ni Dubai bebe, na nikikuja Miguba na niko Nyari bebe. Nakumbuka zile siku nilisota, hata mabesto alikuwa amenitoka, madeni zikazidi hadi kukadoka. Zaji alikamtu nikaumoka.
Nasaka mali ili nile, nile. Nakuomba Mungu nibarikie, iye. Mina deal, 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 tunado. Mina deal, 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 tunado. Mina deal, 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 tunado. Mina deal, mina deal, mina deal, tunado. Nasaka mali ili nile, nile. Nakuomba Mungu nibarikie, iye. Mina deal, 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 tunado. Mina deal, 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 tunado. Mina deal, 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 tunado. Mina deal.